Yeah, this song kipo Baba Levan. Mali nilizo nazo, mwenzenu nimehaso. Hata sasa nina haso, kila chimbo mimi nipo. Niacheni nilipata, oya nimejipata. Wanaojua maisha yangu ya zamani hayafanani na sasa. Yani mimi niweka mjini, naishi maisha raha.
Kazi, kazi, kazi.
Walo ni dhalawi, na wapigia onima. Siku hizi nimepanda dawi, kimziki nasikika. Walo ni dharawi, na wapigia onima. Siku hizi nimepanda dawi, kimziki nasikika.
Hatuishi kizembe, hatuishi kizembe, hatuishi kizembe, hatuishi kizembe. Hatuishi kizembe, hatuishi kizembe, hatuishi kizembe, hatuishi kizembe.
Kazi.
Delela bakamba mbela ni kuuze kweta choka na mugamba. Bosa yesa kuninama, bote ni maona tima chokela musana. Ise kwetu tima nkala che, no stress. All the time till you go now, no stress. Uzeti peza till you fix it, no stress. Tinkala P1 pista. Hey, bosa delela bakamba mbela ni kuuze kweta choka na mugamba. Bosa yesa kuninama, bote ni maona tima chokela musana. Ise kwa tuti mankala che, no stress. All the time till you go now, no stress. Uzeti peza till you fix it, no stress. Chinkala P1 pista. Hey, oya wanangu boda boda, hey. Hatuishi kizembe, hatuishi kizembe. Machinga konda darada, hatuishi kizembe. Hey, hatuishi kizembe. Oya wanangu wakulima, hey. Hatuishi kizembe.
Oya, hey.
Hatuishi kizembe.
Misho boy, beka boy.
Hatuishi kizembe, hatuishi kizembe.
Tumetafuta taratibu we, mpaka tumepata kimtaji. Eti leo wanaona life, life, nimekaa kwenye mstari. Sisi ni watu wa kazi, tunafanya kazi, tuangali nini?
Kazi.
Semana, 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 dachi di.
Hatuishi kizembe, hatuishi kizembe, hatuishi kizembe, hatuishi kizembe. Hatuishi kizembe, hatuishi kizembe, hatuishi kizembe, hatuishi kizembe.
Bosa delela bakamba mbela ni kuuze kweta choka na mugamba. Bosa yesa kuninama, bote ni maona kima chokela musana.
Kazi.